Bash records right here.
Kachukue tena.
They call me Pizzo. Uliniambukiza mafua, kitamba ukakimbia nacho bila kujali. Nishaugua ya muhimu tiba yako. Uongo ulianzia uliposema nimechana nyuzi zako, ila kiukweli kalisia nilikuta limefumuliwa koko. Usona haya pretender, ukafosi mindo first lover wako. Hata nilivu kukatalia, ulidondosha na hilo chozi lako. Sasa nitamjibu nini mama akikulizia, ama nitamwambia ulikuwa kahaba uliniigizia? Sasa nitamjibu nini mama Pizzo akiniulizia, ama nitamwambia ulikuwa kahaba uliniigizia?
Siwapendagi ma ex, ukweli ni wanavisa ma ex. Yani mi siwapendagi ma ex, ukweli ni wanavisa ma ex.
Na 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 na, oh 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 oh, yeah yeah, oh oh, yeah yeah, oh 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 oh, yeah yeah.
Nimegeuka sometimes, eti napambana na corona. Ebu nipishe, usije nikumbusha ya ebora. Situnga chana kistarabu, ila mbona majungu uko status. Na nikosea na adabu, nisha kubroku ila bado na nitu. Nakumbuka zile family zetu zilivoendana hatira, chini mkata kamba kakata waifo kantusi andarani. Yani Kenya.
Sasa nitamjibu nini mama akikulizia, ama nitamwambia ulikuwa kahaba uliniigizia? Sasa nitamjibu nini mama Pizzo akiniulizia, ama nitamwambia ulikuwa kahaba uliniigizia?
Siwapendagi ma ex, ukweli ni wanavisa ma ex. Yani mi siwapendagi ma ex, ukweli ni wanavisa ma ex.
Vita mjeda.